Moko kimaso maso Minifuta machozi, minifuta jasho Nimesahau machungu na enjoy kwako Niko dunia nyingine Tachonga barabara ya mapenzi nipite nawe Iwe imara mara kwa ujenzi kokoto mawe Naomba sana sala kwa mwenyezi nizikwe nawe Unangara ngara mbala mwezi sachen
Oh my god Ooh. I feel so lucky to have you in my life Oh my love You are the blessing brought for me from above Oh my love I'll be your man forever Will you be my wife? Baba Lord Atuline mi nawe Together for life yeah. Unapendeza sana sana
Suwe
Na nimaliza sana sana
Suwe
na
Kanitoa bahari ya kusi, kanileta mashariki Uyuzungula mwenye nye upenyusi, izi mbichi ya ziliki Nikupindue pindue kama nageuza samaki
Samaki
Wasiojua wajue, nimekupenda sikuachi Umukwano zuena
Zuena
Zuena Omulunji zuena
Zuena
Zuena Oh my god I feel so lucky to have you in my life, oh my love You are the blessing God for me, from above Oh my love, I'll be a man forever Will you be my wife, Baba Lord Atulinde mina na wewe, together for life Suena,
napendeza sana sana
Suwe,
suena Nanimaliza sana sana
Falling for your love, my heart twisting Holinga ka sweetie Ulurenu na mokwano, interesting
yeah. Chungula macho mama Wana uliza mono na nipenda Wana put a ring on your finger Waji waweza manizo siya mchinga Maisha wawili situ tutatende
You're my zuzuzu, I mean zuzuzuzu. You're my boo boo boo.
www.mp3ugandanmusic.com